And you wake up in 2020? What you believe?
Fire.
But now I got a rubber now. Same booze, I'm one down. Yeah, one down. One down. Sit your balaba, come one down. Yeah. Booze, I'm one down. Yeah, one down. One down. Chava uli ya mwandawa, yeah. Kulia kasante kali munga muspendinga. Kuanga everyday mwalimu aninga. Katimule timu muwazambu musevinga. Mutia mwazea iza kwa extendinga. Unovu wala waru give a damn. Na kuzinovu liso chinga kalamu. Saichike yale zala wa madamo. Simu ya habiteli kapowa wa madamo, yeah. Sike tycoon muwala wakeo. Everyday funazike mwuri kucheo. 2020 gas mwji uli leo. New year, new mimi wasazeyo. Sembuza mwandawa. Yeah, mwandawa. Mwandawa. Sichabalaba kwa mwandawa. Yeah, buza mwandawa. Yeah, mwandawa. Mwandawa. Sichaba uli ya mwandawa. Yeah, unedi nisali sichaba uli ya. Zenya bele yebide sichaba uli ya. Yeah, sichaba uli ya. Sawa kaunga, neve nalisi suwira. Tumia pande geno neva kutachigele. Yali mune na koze, buzivu kamele. Shila gashumba, yambusi za mauli. Netu balaba kuvimba, na wali kuvigere. Where are you? Pastor Queen, where are you? Yeah. Where are you? The expenders, where are you? Sembuza mwandawa. Yeah, mwandawa. Mwandawa. Sichabalaba kwa mwandawa, yeah. Uza mwandawa. Yeah, mwandawa. Mwandawa. Sichabauli ya mwandawa, yeah. Lulia kasente kali munga muspendinga. Kuanga everyday mwalimu aninga. Katimule timu muwazambu musevinga. Mutia mwazea iza kwa extendinga. Mwandawa.